Kizo Touches.
Iti kwa nini utakelewa inaposema baby I love you. Mawazo mengi amenizonga inapohisi chanzo ni wewe tu. Iti kwa nini utakelewa inaposema baby I love you. Mawazo mengi amenizonga inapohisi chanzo ni wewe tu. Kwako nimefall in love, fall in love. Kwako nimefall in love, kwako nimefall in love.
Yo, Kun be my name, and Kush be my fragrance. I'ma light it up, bunny rap, killer pass up. Nobody in the air, nigga, this queen shit. Type of nigga, you can see me coming. When the smoke leaves, yeah, you can see me coming. Lord, you're my witness, I know I am sinless. You showed me some mercy, and I know she's my witness. A few mistakes, and I know I'll be standing. Maybe play right, cause I ain't still a downing. Mercy, healthy, happy, mercy. Happy with her from Monday to Sunday. Type of nigga, you can see me coming. When the smoke leaves, yeah, you can see me coming. Kun.
If it kwa nini utakelewa inaposema baby I love you. Mawazo mengi amenizonga inapohisi chanzo ni wewe tu. If it kwa nini utakelewa inaposema baby I love you. Mawazo mengi amenizonga inapohisi chanzo ni wewe tu. Kwako nimefall in love.
Barua nilotuma jawabu na subiria. Ona baby, ufanya hima mwenzio mimi numia. Aha, achana basi toni za kitami. Play baby wazushi. Hopendi kuniona kiwa nawe. Na mini, tururu tarara. Sotu yako ya ninga baby unanimalizaga. Usiku sijalala, mawazo mwanzo mwisho na kuombonelewe bu. Tarara, soti yako ya ninga bebu na nimalizaga. Usiku sijalala, mawazo mwanzo mwisho na kuombonelewe bu.
With lots of our memories, our love has never been a felony. You know I always love just to hold you, hug you tightly, to kiss you softly. Wherever we go, wherever we stop, wherever we knock, wherever we know, spending big and the world already knows this shit. Me and you together forever, never part ways like punches and they weather. Baby boo, don't make me just your number one. That's why I ask you girl, make me your only one. Happy Marcy, Marcy happy. Happy with her from Monday to Sunday. The type of nigga you can see me coming. When the smoke leaves, yeah, you can see me coming.
If it kwa nini utakelewa inaposema baby I love you. Mawazo mengi amenizonga inapohisi chanzo ni wewe tu. If it kwa nini utakelewa inaposema baby I love you. Mawazo mengi amenizonga inapohisi chanzo ni wewe tu. Kwako nimefall in love, fall in love. Kwako nimefall in love, kwako nimefall in love.
Yeah, yo, Okwasi baby. Kiwa classic, Twisto Lare. Nipona mwanangu kuna vavuna usio. Zangla, promota mkubwa. Kiso my love dove ndo kavunja libiti kiuyanja. Dala break up, taste the formation. Ivi ndo tunafanyaga.